umuntu ongasazi isimo sakhe. Mhlawumbe isikole mshana uyobona. Yebo mshana wami kasola. Mhlawumbe isikole mshana uyobona. Yebo mshana wami kasola. Umuzekoli unozabona umsebenzi wakhe. Yes, you're right.